GB Records,
Delightful Entertainment. I'm a shifting hip hop with Bernardo. Baba Sharks, man. Call me Shaza Boy, sugula kumla toy. Nikipika masho, mina run hadi void. Wala ni pekero, napika Kim Kato, shafuni ni shanata. Now mini hustler, mina chumu hadi hip hop. Ila humu kwetu siti nare yap. Siasi back flow, moron tapanda bay. Wenye wana kiki, ntawaosha na chiki. Siku isi mapensi anadamana, damira msalani. Mzi yako inapita, wahe walisema usifosi sale sale.
Nakumbuka yeye, nakumbuka, nakumbuka, nakumbuka yeye, nakumbuka, nakumbuka. Usinifanya niwe jisi tu, usinifanya niwe hati ndu. Kiutani mtahani utapili mapenzini, pepikali nisha nata wo.
Yo, homi kwangu kipanda tu, kali ya koko ni freshi. Usipakawe, maisha tendo kara, kiutani waja beef. Pika kalja, pika kalja. Aina noma poro moro huna shari. Harikati zangu ni kushift hip hop. Upongo usukani, hakuna kushare. Singi bao funga mkanda usiche ukashare. Nombo mola nipe kero ha. Maskani mwangu mahame tu. Mola nipe amani tu. Ukwasi I know them all. If I life gonna harder, life gonna simbo. Every time na feel bionic. Watu wana la original, pia wana sotenga kobi. Simini OG 1999. Marapona since wana die niko yonga. Mini shakro puda. Tena CD kusel kaweta. In short mini menta. Roll na hero ma hero usche ukalai. Ukicheki mapida una ika mapiga. Wenichirana suwache fikira.
Wenichirana suwache fikira.
Nakumbuka yeye, nakumbuka, nakumbuka, nakumbuka yeye, nakumbuka, nakumbuka. Usinifanya niwe jisi tu, usinifanya niwe haki ndu. Kiutani mtahani utapili mapesini, baby girl nisha nata wo.
Life nenda ukachore, kipera lefo 1K2 nisha mada. K4 matare, I'm so street mena. Na fly border Dubai, kumotivate my youth. So gyangu ni bala. Fitu common common sense, wesi fed main yangu. Always rock is rock, wesi basua. Nafuka masiyo, nyeri kitu bondo, is solo like it. Tena pack WP, area yeah. Code mina land. Mom kak god, you must get pebo, you must bring a lot.
In the ghetto they come, double trouble dazo dazo dazo. Nipate kwa club, kwa track yangu hip hop. Nipate kwa cypher, freestyle moto. Wala sanga wakisikianga yangu flow. Hema isi ndo natumia kusaka ganji. I believe brand your master. Njanishi we ni nani, panda na kushuka. Nichaji la maisha, moro na nipa damana. Iwezekane niwe legend. Moro mini champa, moro mini chata. Moro mini champion, nataka unitek. Moro mini we professional.
Usinifanya niwe jisi tu, usinifanya niwe haki ndu. Kiutani mtahani utapeli mapenzini, pepikali nisha nata woo.